Market Records.
Well, it's the young pro.
Nakuza namu wicked.
Wicked.
Ukwano kwa fete gulina.
Okay.
You got some money.
Kola bilio.
Newe enjoyo zim.
Emu milio.
Mande kuwa kulikulamu. Tuesday ziba pedikiwa manikiwa kaliki. Oro kusa tutulia lusania. Oro kuna tutega mudizani. Saturday, Sunday we have the ratchito zine. Madame zina. Ono zina. Osina biliko. Ogo wa stress away to. Anyo ya tazine. Boss zina. Ono zina. Pima topi maze topi mirako Sentezo Sima vitia Dozi do lako Switchingo switchinga omala nota Opuza okanga ninga lota
Kayima kunyumire manyandi mkufumba
Mbele ya buwembe jana kwe komba Mande kuwa kulikulamu Tuesday ziba pedikiwa manikiwa kaliki Oro kusa tutulia lusania Oro kuna tutega budizaini Saturday, Sunday, we have the ratchito zine. Madame zina. Ono zina. Osina biliko. Ogo wa stress away to. Anyo ya tazine. Boss zina. Ono zina. Biansi, biansi. Zina, zina. Nakuzo namu wiki. Kwano kwa fete gulina. You got some money.
Kona bilio.
Newe enjoyo zim.
Emu milio.
Mande kuwa kulikulamu. Tuesday ziba pedikiwa manikiwa kaliki. Oro kusa tutulia lusania. Oro kuna tutega budizaini. Ileo sasa. Saturday, Sunday vi. Hapia ratchito zine. Madame zina. Ono zina. Osina biliko. Ogo wa stress away to. Anyo ya tazine. Boss zina. Ono zina. Biansi, biansi. Zina, zina. Brand new. Zina. Bikola brand new.
Yeah, I'm trapped.